kuleshwa kulishwa wambea waona gere nalia na nyamazishwa napewa mwili ni chore nimezoeshwa kulishwa wambea waona gere nalia na mambo ya sasa mbure kitandani napandishwa na pepewa nilale ukubwa huu nanyonyeshwa mambo ya sasa mbure kitandani napandishwa na pepewa nilale Kishwa natolewa makole Nguo zote navishwa tena kwa vigelegele Kilele ninapikishwa natolewa makole Nguo zote navishwa tena kwa vigelegele Na pilau ya uzile Rahana zizidisha Juisi sukari tele Mboga zaku nenepesha Juisi sukari tele. Kitafunio sambusa nyama iko vile vile. Siwahi kumfurusha mtaunguli kabure. Kitafunio sambusa nyama iko vile vile. Siwahi kumfurusha mtaunguli kabure. Upenda tule tulale. Anaponi gusa gusa usi mama zangu nywele. Kwangu ye ha ana makosa. Upenda tule tulale. Nami namfurahisha nyama busha lile lile. Wambe anawakomesha wembe wetu ule ule. Nami namfurahisha nyama busha lile lile. Wambe anawakomesha wembe kupita ule. tena kidogo mtoto. Tingisha kidogo mtoto. Muringa kidogo mtoto. Wewe cheza kidogo mtoto. Nikumbatie kidogo mtoto. Waoneshe bodi yako mtoto.